esiphambanweni. It was not for free. Ngithola umhlobo olungileyo owangifela esiphambanweni. Listen to this. Futhi ngimbonile, ayibonge muzwile, ayibo ethi kimi beka kufeziwe. Ngithola umhlobo olungile owangifela esiphambanweni. Say it again, say it. Ngithola umhlobo. If God has been good to you, you can lift up your voice and say it right now. Say, owangifela, owangifela esiphambanweni. Putting him on the end. Putting him on the end. I don't know what you're going through tonight, but I want to say it is finished. ngifika kuwe Skalela kuwe Uthi kufezi Everybody join me say Skalela kuwe Come on everybody lift up your voices Skalela kuwe Skalela kuwe What he could face. Say again, say, Scalela, Gue. Sibiga, Gue, Talawa, Sisu. Sitibaya.